Downloadani tikumvera nyimbo za pamwamba pamalangowanga.com.
H2 akudapa.
Ana bado andijiwanda,
chiwanda chotapula.
Ndimo tisama kwanitsa,
amango tapula.
Chiwanda, chiwanda,
chiwanda chotapula.
Chiwanda, chiwanda,
chiwanda chotapula.
Ana bado andijiwanda,
chiwanda chotapula.
Ndimo tisama kwanitsa,
amango tapula.
Chiwanda, chiwanda,
chiwanda chotapula.
Chiwanda, chiwanda,
chiwanda chotapula.
Sindi madziwa ndichanda kumango tapula nsanu. Kasi aliyese mumafuna kuti akale wana. Ali ndizibwe zifo anachita kupanga timetable. Mama wandigile masana ndifulo madzulo lendo kwa medu. Asake chikungo yada yeyo ali kada kugada. Mitundu yose anagwira zungu mwenye kaya mikada. Alibe manyazi basi kumango sintakasi. Akana lemela akana kada kutisa makonda kasi. Ana bado andijiwanda,
chiwanda chotapula.
Ndimo tisama kwanitsa,
amango tapula.
Chiwanda, chiwanda,
chiwanda chotapula.
Chiwanda, chiwanda,
chiwanda chotapula.
Ana bado andijiwanda,
chiwanda chotapula.
Ndimo tisama kwanitsa,
amango tapula.
Chiwanda, chiwanda,
chiwanda chotapula.
Chiwanda, chiwanda,
chiwanda chotapula.
Mwana kazi wali supa koma kalidwe lake ndilo shupa. Kulola mamuna safuta koma amafuna ntumba. Mayuniti kumupata iye kuchila ni njonda zina. Kumupata ambisho ni umva.
Sorry, andisila pakumu.
Lelo zimita kubwela akuti ndiziso nkezela nyemba. Iwe zisaka nombwe kazi yo alindia muna mbwe. Ndikumudziwa mimba wataya wataya so. Amafuna kukwira ndamuna atola usata kacha so. Ana bado andijiwanda,
chiwanda chotapula.
Ndimo tisama kwanitsa,
amango tapula.
Chiwanda, chiwanda,
chiwanda chotapula.
Chiwanda, chiwanda,
chiwanda chotapula.
Ana bado andijiwanda,
chiwanda chotapula.
Ndimo tisama kwanitsa,
amango tapula.
Chiwanda, chiwanda,
chiwanda chotapula.
Chiwanda, chiwanda,
chiwanda chotapula.
Downloadani tikumvera nyimbo za pamwamba pamalawiwanga.com.
Yes, yes, yes.